ma chérie. Ma yo yo yo. Ma yo motola. Ma zinele. My baby. Ma yo yo yo. Ma yo motola. Ma zinele. Baby.
Zini bande gijwani 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 malololo. Malololo. Pokonye moyo kwandani 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 malololo malololo yeah, yeah.
Hakuna matata oh matata matata tatatata. Hakuna matata oh matata matata tatatata.
the show and the identity.
In party number B.
In a mabete. Mr. Dove, you love from Belle. Believe you love from a show.
Eh, e bana mi sanka e wapi. Ama non pande juu ya meza. Ama nige kati. Moja kwa moja nige kucheza. Sanka e wapi. Ama non pande juu ya meza. Ama nige kati. Moja kwa moja nige kucheza.
Nige juta kukosa kuja kwenye. Nige jila umusa. E tine mtoke nisitoke. Simge ni chaka sa. Kwa mwisha yupo kwenye. Kazi mwaga bebe mwana. Sato si yuko kwenye. Kavishisha vitu mwana. Wow, nasikia.
Nasikia nye. Nasikia nye.
Unasikia nini?
Nasikia nye. Nye pesi pombe.
Ni nani yale imba nyege? Ni Diamond Platinum na kija kazi wake.
Nasikia nye. Nye pesi pombe.
Pablo. Pablo.
How do you?
Kiduku, the master drop.
Gay, if you're sexy, don't waste your money. You want anything? Just let me know. If you got a big one, don't waste your dollar. You want anything? Just let me know.
Pulizia nini,
si hatuji.
Awa toto mwe, mbona wazuri, wazuri, wazuri. Visit Tanzania,
we come
sisi mkazi. Kufanikiwa kupo, acha lawama, fanya kazi. Oh my god, kila nikitaka kujenga nikitazama kushoto mali safi. Oh my god, kila nikitaka kujenga nikitazama kulia. Visit Tanzania, visit Bongo.
Said in la visite mo la butach. Follow me, size away na untat. Maybe le majita gang lag. Follow me na ki, kope reggae sing yan. Said in la visite mo la butach. Follow me, size away na untat. Maybe le majita gang lag.
Conca, 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 conca banyana, matata, sabatanda, gong, matata, ke banyana, sabatanda, sangue gong, 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 gong,
gong, gong, gong, gong, gong,
gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, matata, ke banyana, gong, sabatanda,
Electroco, bravo, soon I turn to go Chicago. Whisper bees are called my dog. Atujamaliza like Proco.
Unajifanya umbo kimya kumbe na kuhuma. Wanamali sisi choki hatuma. Ujuma, sukuma. Mpe na talifa na ikutuma. Joto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mna bisha mbona mna nuna. Mna kunja, ujuma.
Itakwaje tututua shambachu.
Chino wanama.
Naenda kupanda ne. Naenda kupanda ne.
Cash force every day.
They wanna do a fear, fear, sababu to kanya kia kia.
Kedi we are better than them.
Kukupika kila kona watu wanna do a kia. Cause we are better than them.
Wali sema tuto fika mbali. Wali hivi hapa ni wapi. Wali sema tuto fika mbali.
Some kids.
hizi tunazila kwa sana. Na pesa ziposha siso hakuna kuchanga. Hata baby pombe zishaanza kupanda. Kila mtu na wake sije tukaruma. Kama unamtaka we mwambie, Yesu kuhusu sidandie. Kama umemchoka we tuachie. Kwa mwanangu nimpasie. Walisema tutofika mbali. Kwani hivi hapa ni wapi? Walisema tutofika mbali. Money, money, you know, no money, money, biggie, biggie, money, money, love you, money, money, calling.
Yeah. I know, one of my, I know. Angosha, one of my.
We tangu jwe mina kupendo me kwa fake fake. Mwe kwa hala weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, na jificho me kwa mseki zeki. Kikankala mina jio yube kelini. Sankara toka chos na nitiriri. Hasara no, when no take out dance with the star. Kipata you chance utafra. Yeah, yula ni trend ya kija. Kwa zaidi friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya pendi raw. Mambo ya kichenji kukata. Pia, au jui pretending we ma. Au chake shenzi wa kuchapa. Kimbia, hey,
mora nichi mbali.
Chini ya flip flops fungwa fungwa kamba kama seso pasho shoka pange keso kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops fungwa fungwa kamba kama seso pasho shoka pange keso.
Hey, issue as you know
when you kiss the kali rounding bana tisha kita kidani anita vitu vikali mashisha shisha ifunde imali mamisa kiss the kali rounding bana tisha kita kidani anita vitu vikali mashisha.
Bora nishi mbali, mbali, usijuane, nimechoka. Bora nishi mbali, mbali, usikutane.
The African princess.
Today I wanna tell a story.
Tell a story.
And they show me zwaga na siko mi. Machoni ni sheto kwa gana machozi. So baby don't do me like them. Baby don't do me like them. Cause no matter hata tukigombana waga tunapatana. Sina kitete sina mapepewe. Nanjwaga sana. Si tunapinana paka tunafanana. Sina kitete sina mapepe. Cause I don't want wahala.
Come again, come again. I don't wanna feel no pain. Come see my babe. You love driving me like hell.
wanna love G. She know how it feels. I saw shorty, she was checking up on me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she know me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow.
Kamtalimbo, umu Kuna ticha kunde mkumbuzi wanangu wakitani chapuzi. kwenye party na spendi. Na sipendi kulala weekendi. Napenda watoto wenye mzigo na mtindi. Na wakati wa kulala pisizi zwe chache zwe nyingi. Mana watoto anapenda shilingi. Yani pesa kama una watakutesa. Aiwena mageto upate nini hoteli zote hizo. Aiwena
wachumba mumalizane usitake mzoeane watakutubua.
Aiwena watoto wa mjini wanapenda vyade.
Chambona leo ta uchuga.
Umeni washasha. Umeni washasha.
Eli wadada.
Umeni washasha. Umeni washasha.
Eli wadada.
Umeni washasha. Umeni washasha. Umeni washasha. Umeni washasha.
Paka wigwi, paka waka. Paka dipwi, paka dakwa. Paka dipwi, paka takwa. Paka buwi, paka bumbu. Champagne, champopo. Wape watoto zije na moto. Champagne champopo. Wape watoto zije na moto.
Kidu DJ Master Dopa
Ani Ana Bigarani.
Kama mkulima lima, kama unaimba Kiss, DJ Kiduku, the master dropper.
Salamu nimezipata, anatapa tapa. Uyo, uyo. Kajuna kachacha, wamemtoa jambo. Uyo, uyo.
Me teme.
Dip, dip, squiggle, and Bilal.